Hayi izinganekwane kodwa amandla, BL Nations Gospel Publishers. Kulapha lapho uMasoebe, inyanga enkulu, alahla khona izintelezi zakhe zobuhedeni imithi namathambo abathakathi ngemva kokuthola impilo entsha kuKristu. Amandla okulondoloza. Sasingalandeli izinganekwane zobuqili lapho sinitshela amandla nokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu, kodwa saba ngofakazi bokuzibonela bomkhulu wakhe. Kubili Petru kunye ivesi kunye isithupha. Abanye bafuna sikholelwe ukuthi iBhayibheli limane lakhiwe izinganekwane noma izindaba. Izindaba ezingelona iqiniso futhi ezakhiwe ngamadoda. Umphostoli uPetru usitshela ukuthi lapho besentabeni, babona uJesu eguqulwa isimo noma eshintshwa phambi kwamehlo abo. Babona inkazimulo yakhe, bezwa izwi likaNkulunkulu livela ezulwini lithi, "Lo uyindodana yami ethandekayo, engithokozile ngayo." Matthew kunye isikhombisa ivesi ihlanu. Umphostoli uPawulu usitshela ukuthi akananhloni ngevangeli likaKristu ngoba lingamandla kaNkulunkulu okusindisa wonke umuntu okholwayo, kumJuda bese kuba kwabezizwe. KwabaseRoma kunye ivesi kunye isithupha. UKristu weza ukusindisa izoni. Akekho omubi kakhulu noma omuhle kakhulu angeke akwazi ukumsindisa. Unamandla okusindisa ngokuphelele abeza kuNkulunkulu ngoKristu Jesu. KumaHeberu isikhombisa ivesi kubili ihlanu. Unamandla okusindisa isidakwa esidabukisa kakhulu, umgulukudu, isela kanye nomqambimanga. Wasindisa nesela esiphambanweni. Wasindisa owesifazane waseSamaria. Wasindisa uhlanya lukaGadara, owayengenwe ibutho lamadimoni. Wakhuza ulwandle olunesivunguvungu futhi wasindisa uPetru ekucwileni. Wasindisa abantu benkolo njengoSawulu waseThasu owaba uPawulu onamandla. Lapha e-Afrika usindise izinkulungwane zemiphefumulo. Abanye babeyizidakwa, abanye beziphethe kabi, abanye beyizangoma ezinamandla. Omunye ogama lakhe linguMasoebe, wayeyisangoma esinamandla kakhulu osukwini lwakhe. Wayekwazi ukusebenzisa imimoya emibi futhi ethi unamandla okwenza imvula. Wayeyisidakwa futhi eziphethe kabi. Kodwa ngolunye usuku, lapho ezwa ivangeli lishunyayelwa futhi ebona ukuthi uNkulunkulu uphulukisa kanjani abagulayo nezinyonga ngaphandle kwemithi, wasinda ngokumangalisayo. Wabuyela emzini wakhe ezintabeni zaseLesotho waqoqa yonke imithi yakhe, amathambo nezintelezi wakulahla ngenani eliphezulu ezimpophomeni ezijulile zemalethunyane. Wacekela phansi ugwayi nensangu futhi wachitha wonke ubhiya wakhe, njengoba wayezimisele ukuthi angeke aphinde aphuze noma yiluphi uhlobo lukagwayi noma insangu. Waba umKristu oqotho owaziwa yiwo wonke umuntu njengendoda kaNkulunkulu yeqiniso. Akekho owayengashintsha ukuphila kwalowo muntu ngaphandle kukaKristu. Ngangazi enye insizwa eyayingumgulukudu wangempela eyayiphila ngokweba, ukukhophela nokubamba inkunzi nomaphi lapho eyakhona. Wayesejele kakhulu kunokuphuma kulo. Kodwa amandla evangeli amsindisa lowo muntu ngokuphelele futhi ashintsha impilo yakhe yonke futhi amenza umshumayeli omangalisayo wevangeli. Ngokushumayela kwakhe amakhulu ezigebengu, izidakwa, amasela nababulali asindiswa ngempela phakathi kwezigaba zonke zabantu, abacebile nabampofu, abamhlophe nabamnyama. Amandla afanayo okusindisa ashintsha impilo yami eminyakeni engaphezu kwengu isithupha iqanda edlule futhi angigcine yonke le minyaka. Yasindisa abafowethu nodadewethu kanye nomama wami othandekayo. Kuyokusindisa uma uvumela uJesu angene enhliziyweni yakho. Inkolo ngeke ikusindise kodwa uJesu uzokusindisa. Ngoba lokhu kwakuyinhloso yokuza kwakhe emhlabeni. Ngesinye isikhathi sahlala nomfelokazi omyeni wakhe, njengokungathi wahlala esihogweni iminyaka engaphezu kwamashumi amabili ecishe ephuze aze afe futhi enze ukuphila komkakhe nezingane kube lusizi kakhulu. Kodwa baqhubeka bemthandazela futhi uNkulunkulu wamsindisa futhi wamkhulula ezindleleni zakhe ezimbi. Akukhona nje ukuthi amandla evangeli angasindisa umuntu ngamunye, angasindisa umndeni wonke, isigodi sonke noma idolobha kanye nezwe lonke. Imvuselelo yaseWallace eminyakeni eminingi edlule yasindisa amadolobhana wonke. Ukushumayela kukaJona okulula kwasindisa idolobha laseNineve ekubhujisweni. UNkulunkulu angasindisa izizwe zonke. Wathi, "Phendukelani kimi nisindiswe nina nonke imikhawulo yomhlaba, ngokuba mina nginguNkulunkulu, akakho omunye." Isaya 4:2-2, iBhayibheli nomlando wezwe kugcwele ubufakazi beqiniso beqiniso likaNkulunkulu. Kungakho ingelosi yathi kuJosefa ngaphambi kokuba uJesu azalwe, "Uyiqambe igama elithi uJesu, ngokuba nguyena oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo." Matthew 1:2. Amandla okuphulukisa. UNkulunkulu wathi kuMose, "NginguJehova ophilisayo." Eksodusi 1:5-6, uNkulunkulu wafakaza ubuqotho bezwi lakhe ngoba wayengumphulukisi wabo iminyaka engamashumi amane. Akekho noyedwa kwabayizigidi ezintathu owayegula noma egula. Lapho becela ngezinyoka ukubheka kanye isibonakaliso asinikeza sona, sabagcina bephila futhi bephulukisa amakhulu nezinkulungwane zabantu abaphilayo namuhla, bangafakaza ngamandla okuphulukisa iNkosi yethu uJesu Kristu. Umuntu onochoko owafika kuJesu waphulukiswa ngokushesha. Izimpumputhe zabona, izithulu zezwa nezimungulu zakhuluma. Izishosha nezinyonga zazihamba. Ngisho nabafileyo bavuswa ngamandla eNkosi yethu uJesu Kristu. Ukube ayengekho amandla okuphulukisa evangelini nasegameni leNkosi yethu uJesu, lesi sihloko sasingeke sibhalwe, ngoba mina ngokwami ngike ngafa izikhathi eziningana ngenxa yezifo ezimbi kakhulu, kodwa ngelashwa ngamandla ezwi lakhe. Impela wathwala izono zethu nokugula kwethu emzimbeni wakhe esiphambanweni, futhi ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina, Isaya 5:5. Mbonge uJehova mphefumulo wami, uyangithethelela zonke izono zami, welapha zonke izifo zami, Amahubo 1:3-2. UJesu umlaphi waphezulu akagcini nje ngokuphulukisa umzimba ogulayo kodwa nomphefumulo ogula ngenxa yesono. Uphulukisa abalimele nenhliziyo eyaphukileyo nomoya. Ngizokubuyisela ekuphileni futhi ngipholise amanxeba akho. Jeremiya 3:7, uNkulunkulu owenza abantu ngothuli lomhlabathi uyakwazi futhi ukusibuyisela impilo futhi asigcine sinempilo. Ngeke ngiyikhohlwe indodana yenkosi yaseLesotho eyalimala emhlane iwa ehashini. Wayekhubazekile kusukela okhalweni kwehle. Wayengakwazi ukunyakaza imilenze yakhe ngakho walala ngomhlane iminyaka engaphezu kwemibili. Ngokuzwa umlayezo wevangeli wavuma izono zakhe futhi wathola impilo entsha kuKristu. Ekuphenduleni umkhuleko waphulukiswa ngaso leso sikhathi futhi wakwazi ukugibela ihashi futhi. Ukwelashwa kukaMadihoteto, indlalifa yobukhosi obucebe kakhulu baseLesotho, kwanyakazisa izwe lonke. Kwase kuyiminyaka ehlanya futhi eboshwe ngamaketanga. Akekho udokotela, omhlophe noma omnyama, owayengamsiza. Kodwa uNkulunkulu wamkhulula ngemva kokuba ethandazelwe enye yezinceku zakhe ezithobekile. Ngeke ngikhohlwe ukuthi unkosikazi womunye wabalimi base-Orange Free State wagula kanjani ngemva kokuzalwa kwengane yakhe yokuqala. Phakathi neminyaka engu-5 wahlinzwa izikhathi ezingu-2-4 futhi wadedelwa ukuba afe. Wayengasakwazi nokunyakazisa isitho esisodwa futhi engasakwazi ukubona noma ukuzwa. Ithuna lakhe belimbiwe, ibhokisi lithengiwe kanti nezihlobo zakhe zazisiwe ukuthi zizofika emngcwabeni. Kodwa uNkulunkulu wangenela lapho omunye wezinceku zakhe ethandaza umthandazo wokholo. "Hey ucashuniwe." NgokukaMaku 1:1-9. Abakholwayo bayakubeka izandla phezu kwabagulayo, futhi bazosinda. UNkulunkulu wamthinta owesifazane futhi waphulukiswa. Amandla egazi likaJesu. Kungamandla egazi likaJesu kuphela lapho izinhliziyo zethu zingahlanzwa kuso sonke isono. Ayikho insipho umuthi noma amakhemikhali angasusa isono. Uma sithi asinasono, siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Uma sizivuma izono zethu, uNkulunkulu uthembekile futhi ulungile ukuba asithethelele izono zethu futhi asihlanze kukho konke ukungalungi. Igazi likaJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu, liyasihlanza kuzo zonke izono. Kunye Johane kunye ivesi isikhombisa, kunye iqanda. Isambulo isikhombisa ivesi isishiyagalolunye kuya kukunye isikhombisa. Sifunda ngesixuku esikhulu ebesingena kubalwa muntu, siphuma kuzo zonke izizwe, nemindeni, nabantu, nezilimi esasihlanze izingubo zaso, zabamhlophe egazini lewundlu. UPetru noJohane basitshela ngamandla okuhlenga egazi likaJesu, lokho akusihlambululi kuphela ezonweni zesikhathi esidlule kodwa esonweni ngokwaso kanye nasekubuseni nasemandleni esono. UNkulunkulu wasithengela yena ngegazi lendodana yakhe, siyazi ukuthi asithengwanga ngesiliva nangegolide, kodwa ngegazi eliyigugu likaKristu iwundlu elingenasithi nasithi. Kunye Petru kunye ivesi kunye isishiyagalombili, kunye isishiyagalolunye. UJesu wasithengela uNkulunkulu ngegazi lakhe kuzo zonke izizwe, izilimi nabantu nezizwe ukuze asenze abapristi ukuze sikhonze uNkulunkulu. Isambulo ihlanu amavesi isishiyagalolunye, kunye iqanda. Igazi likaJesu linamandla okusivikela emandleni amabi esitha. Kwakuyigazi lewundlu elalifafazwa ezinsikeni zeminyango yezindlu zabo elavikela abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe kumbhubhisi owayebulala wonke amazibulo. UNkulunkulu wathi, "Lapho ngibona igazi, ngiyakudlula phezu kwenu." Eksodusi kunye kubili ivesi kunye isithathu, kwakuyintambo ebomvu efasiteleni eyasindisa uRahabi nabo bonke abantu bakubo lapho iJericho liwa. Joshua kubili ivesi kunye isishiyagalombili, kubili kunye. Ngokunjalo igazi likaJesu linamandla okusindisa wena nendlu yakho uma ukholwa, kholwa yiNkosi uJesu Kristu, yikhona uyakusindiswa wena nendlu yakho. Izenzo kunye isithupha ivesi isithathu kunye. Abantu basezweni elingenalutho nelinezinkuni eLesotho babopha amaribhoni amancane abomvu phakathi kwamaphiko ezinkukhu zabo. Ayazi ukuthi uklebe ngeke ahlasele noma athathe inkukhu enomchilo obomvu emhlane. Siphinde sifunda kusambulo kunye kubili ivesi kunye kunye ukuthi abangcwele bakaNkulunkulu bamnqoba uSathane ngamandla egazi lewundlu. Ivesi elilandelayo liyiqiniso kakhulu. Break time kubili ishlanu iqandams. Kukhona amandla, amandla, amandla enza izimanga, egazini lewundlu. Kukhona amandla, amandla, amandla enza izimanga, egazini eligugu lewundlu. Amandla omthandazo. Umthandazo okholwayo unamandla angenamkhawulo. Umthandazo ushintsha izinto. UJesu wathi, "Celani, niyakuphiwa." Matthew isikhombisa verse isikhombisa, lowo onochoko owayengena kumsiza, wacela uJesu ukuba amphulukise futhi uJesu wamphulukisa, masinyane uchoko lwaphela kuye. Wathola ukubona amadoda amane athwala indoda eyayife uhlangothi eyisa kuJesu, emcela ukuba amphulukise futhi uJesu wamphulukisa, kunamandla amaningi emthandazweni kunamabhomu e-athomu nanoma yiluphi uhlobo lwebhomu, umthandazo awugcini nje ngokusindisa umuntu, kodwa ungasindisa umuntu ngamunye. Ukushintsha izizwe zonke. U-Eliya, owayengumuntu njengathi, wathandaza ngobuqotho ukuba lingani, futhi ayizange imvula iminyaka emithathu nengxenye. Waphinda wakhuleka lana. Waphinde wakhuleka umthandazo olula kwehla umlilo uvela ezulwini, wawushisa umhlatshelo, izinkuni, itshe nothuli, wakhotha amanzi. Sonke isizwe sakwa-Israyeli sabuyiselwa kuNkulunkulu ngomthandazo womuntu oyedwa. INkosi uHezekiya yathandaza kuNkulunkulu lapho isitha siyihlasela. Ekuphenduleni umkhuleko wakhe ingelosi kaJehova yabulala amasosha ayizi kunye isishiyagalombili ihlanu iqanda 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 ekamu lesitha. UJesu wathandaza kwaze kwaba yilapho ubuso bakhe bubuhle nezingubo zakhe zabamhlophe futhi zicwebezela. Wathandaza ubusuku bonke. Wazila ukudla wakhuleka. Wakhuleka ngobuqotho izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi. Wanqoba isono nodeveli ngomthandazo. Wasitshela ukuthi sithandaze ngaso sonke isikhathi. amandla okholo nothando. UJesu wathi uma sinokholo oluncane njengembewu yesinaphi sizogudluza izintaba. Matthew 1:2. Akukho okungenzeki uma sithembela futhi sikholelwa kuNkulunkulu. Ngokukholwa kuNkulunkulu ama-Israyeli anqoba imibuso, aletha ubulungisa, azuza lokho ayethenjisiwe, avala imilomo yamabhubesi, avala ulaka lomlilo futhi aphunyuka obukhali benkemba. Ngezikhathi zobuthakathaka baqiniswa, baba nesibindi empini, njengoDavide lapho elwa noGoliyathi, futhi banqoba amabutho esitha. KumaHeberu 1:3-4. Ukukholwa kungukunqoba okunqoba izwe. KuNjohane 5:4. Elinye lamandla kaNkulunkulu amakhulu kakhulu uthando. Uthando lunamandla njengokufa. Uthando luyasinqoba isitha sethu. Siseyizoni, uKristu wasifela. Ngenkathi siyizitha zikaNkulunkulu sabuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe, kwabaseRoma 5:8. Kwakungamandla othando okwenza uNkulunkulu akwazi ukusinika izoni indodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze kuthi noma ubani okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Johane 3:6, lolu thando lukaNkulunkulu lusiphoqa ukuba simkhonze, sigcine imiyalo yakhe, simlalele, futhi simethembe. Kuxosha konke ukwesaba. Akukho okungasehlukanisa nothando lukaKristu. Kukho konke singabanqobi ngaye owasithandayo. Ngokuba ngiyaqiniseka ukuthi nakufa, nakuphila, nazingelosi, namademoni, namanje, nangasesikhathini esizayo, namandla, noma ukuphakama, nokujula, nanoma yini enye kuyo yonke indalo, ngeke kube namandla okusehlukanisa nothando lukaNkulunkulu. IkuKristu Jesu iNkosi yethu. KwabaseRoma 5:3-9. Amandla okudweba. UJesu unjengozibuthe onamandla odonsela bonke abantu kuye. Kodwa mina, lapho ngiphakanyiswa emhlabeni, ngiyodonsela bonke kimi, kusho uJesu. Johane 1:3. UJesu akasixoshi ngokwesaba njengoba kwenza udeveli, uJesu usidonsa njengomalusi omuhle ehola izimvu zakhe. Usisusa esonweni nasezintokozweni zezwe zesono ukuze simlandele emadlelweni aluhlaza nasemanzini azolile. Ngokushesha iNkosi uqobo izokwehla ezulwini ngezwi elikhulu, ngezwi lengelosi enkulu nangokukhala kwecilongo likaNkulunkulu, futhi abafele kuKristu bayovuka kuqala, khona ke thina esisaphila futhi esisele siyohlwithwa. Ngokuphazima kweso, ukuhlangana neNkosi emoyeni. Ngakho siza kuba leNkosi kuze kube ninini. KuNjeTesalonika 4:3-9 kanye neyoku KuNjeKorinte 5:5-9. Amandla okudala. Ngaphambi kokuvala, ngivumele ngikhulume ngamandla okudala evangeli enza abangcwele bakhiphe izoni. INkosi uDavida yayikwazi okuthile ngalawo mandla lapho ithandaza ithi, "Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami." Amahubo 5:1, ngemva kokunqoba konke ayekunqobile phezu kwezitha zikaNkulunkulu. Wathola ukuthi isitha esinamandla sasikuye, inhliziyo yakhe engcolile, inhliziyo, inenkohliso futhi ayinakuphulukiswa. Ubani ongakuqonda? Jeremiya 1:9, uJesu ngokwakhe wasitshela ukuthi, ngaphakathi enhliziyweni yomuntu kuphuma imicabango emibi, ubufebe, ubusela, ukubulala, ukuphinga, ukuhaha, ububi, inkohliso, ukuxhwala, umona, ukuthuka, ukuzidla, nobuwula. Bonke lobu bubi buphuma ngaphakathi. Futhi angcolise umuntu, Marko 2:2-3. UDavide wabona ukuthi wayengena kuyiguqula eyakhe inhliziyo noma ayihlanze, ngakho ke wathandaza ngobuqotho, ngaphansi kokuqiniseka okujulile, ukuthi uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba, wayezodala futhi inhliziyo ehlanzekile kuye futhi amnike umoya omusha. UNkulunkulu wawuphendula umthandazo wakhe, ngokwesithembiso sakhe eTestamenteni elidala, ngiyakuninika inhliziyo entsha, ngifake phakathi kwenu umoya omusha, ngikhiphe kuwe inhliziyo yetshe, ngikunike inhliziyo yenyama. Hezekeli isithathu isithupha isahluko kubili isithupha. Kuningi okungashiwo ngamandla ezwi lakhe eliphilayo nelisebenzayo, nelibukhali, kunanoma iyiphi inkemba esika nhlangothi zombili. Amandla okuvuka kwakhe namandla akhe amakhulu angenakuqhathaniswa kithi esingakholelwa ezinganekwaneni kodwa ngokusebenza kwamandla akhe amakhulu, asebenza kuKristu lapho emvusa kwabafileyo, emhlalisa ngakwesokunene sakhe ezulwini. Izindawo, ngaphezu kwakho konke ukubusa negunya, amandla nokubusa. KwabaseEfesu kunye amavesi kunye isishiyagalolunye, kubili kunye. UJesu wathi, niza kwamukeliswa amandla, umoya ongcwele esefikile phezu kwenu. Ngalawo mandla iJerusalema lonke lanyakaziswa ngosuku lwePentecost. Lawo mandla asafana nanamuhla. Isithembiso ngesenu, nabantwana benu, nesabo bonke abakude, eyabo iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Izenzo kunye ivesi isishiyagalombili no kubili ivesi isithathu isishiyagalolunye. Amandla ngegama likaJesu. Singakhuluma ngamandla amakhulu egama likaJesu, okukuphela kwegama elinikezwe abantu okufanele sisindiswe ngalo. Izenzo isine ivesi kunye kubili. UJesu wathi, ngegama lami bayabukhipha amademoni, bakhulume ngezilimi ezintsha, babeke izandla phezu kwabagulayo, basinde. NgokukaMarku kunye isithupha ivesi kunye isikhombisa, kunye isishiyagalombili. Nicela egameni lami. Johane kunye isine ivesi kunye isithathu kuya kukunye isine. Kunye ihlanu ivesi kunye isithupha, kanye nekunye isithupha ivesi kubili isithathu. UPetru wathi endodeni eyayisishosha kwasekuzalweni kwayo, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, hamba. Wagxuma wema ngezinyawo, wangena nabo egcekeni letempeli, ehamba egxuma-gxuma, edumisa uNkulunkulu. Izenzo isithathu amavesi kunye, isishiyagalolunye. Akumangalisi igama lakhe libizwa ngokuthi umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Isaya isishiyagalolunye, isithupha. Ngakho ke uNkulunkulu wamphakamisela endaweni ephakemeyo, wamnika igama eliphezu kwawo wonke amagama, ukuze ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini, nawasemhlabeni, naphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kaNkulunkulu uBaba. Filipi kubili amavesi isishiyagalolunye kuya kukunye kunye. Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindiswa. KwabaseRoma kunye iqanda ivesi isishiyagalolunye. Guqa manje phambi kwakhe ngomkhuleko, kholwa manje kuye owafa wavuka ngenxa yakho futhi umvume phambi kwabantu noNkulunkulu kungakephuzi. Okholwa nguye akayi kujaba.